Bitadde ku mabbali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulambuzi awamu n'enkulaakulana nga ye Tom Butime asiimye nnyo gavumenti y'eggwanga Uganda olw'okuteeka amaanyi gaayo naddala mu kuwagira ebifo ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda ng'agamba nti kino kyongeredde eddala okuyingiza omusolo mu ggwanga lino. Okusinziira ku minisita Tom Butime bw'abadde aggulawo olusiisira bw'abadde aggulawo ensisinkano era n'omusomo ogw'ennaku essatu ogw'abakulu abamu era bakomishona ab'enjawulo okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulambuzi agambye nti ebyobulambuzi mu ggwanga Uganda bitaddewo etoffaali ddene naddala ku nkulaakulana omuli n'abamu ku bannayuganda bennyini okwongera okubateerawo emikisa egy'enjawulo egy'okufuna emirimu ko n'abamu ku bo ne basobola okwongera okwegaziyiriza mu nsi yaabwe. Ategeezezza nti abalambuzi ab'enjawulo abava mu ggwanga Uganda n'abo abava ebweru w'eggwanga Uganda bonna bakoze kinene nnyo era gavumenti mu kino kyekoze esobodde okwongera okwagazisa bannayuganda ebyobulambuzi n'abamu ku bo abatalina yadde endowooza y'okutandika okulambula mwana tu ne batandika ku lugendo luno ate ne lumanyumira.
The sounding mandate was a clear test that Kisanja Hakuna Michezo had delivered on its promise. That's why his government was voted into power again. When we look at paragraph 83G of page 204 of 2021-2025 NRA manifesto, mention is made of Katonga and Toro Semliki wildlife reserves being upgraded to national. Cabinet did pass our paper in cabinet and we are now waiting for parliament to finalize the business, and those two areas, Katonga and Toro Semliki wildlife reserves, will now be national parks.
Mu mbeera y'emu minisita era asanyukidde nnyo obukulembeze obujja obw'ekitongole ki Uganda Wildlife Authority ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko ng'agamba nti azudde nga ddala obukulembeze buno bwalibaamu omuzinzi era bwakwongera okuyambako ennyo okutwala ebyobulambuzi mu maaso n'okusingira ddala mu bisolo by'omu nsiko.
We introduced the rhino into the rhinos into the wild into the wild. I must tell you that for me, the reintroduction of the rhino into the wild in Ajayi Wildlife Reserve, Madiokolo, West Nile, was an unprecedented achievement. I congratulate the former executive director, Sam Manda, and I also congratulate the current leadership of Uganda Wildlife Authority for fulfilling this demand which the country wanted to be done, and it was done. Unfortunately, it was before. The ministry continues to implement major flagship projects that will redefine our tourism offering. These include the source of the Nile development, the equator at Kayabwe.
Wabula ye omutesitesi omukulu mu ministry nevunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulambuzi awamu n'ebisolo eby'omu nsiko Doreen Katusiime wano ye wasinzidde n'ategeeza nti wakyaliwo obwetaavu obw'okutendeka omu n'okusomesa abantu ab'enjawulo ko n'okuteekateeka ku butya bwe basobola okwengangamu ebizibu n'ebisomoozo eby'enjawulo ebyo ebirabikawo buli mwaka.
So we are looking at the numbers, to grow the numbers, but now our focus is mainly on two things. In addition to making Uganda the preferred destination, we are looking at increasing the length of stay of the tourists and increasing their spend. In other words, what makes a tourist stay longer? So if I go to a game drive and I do a game drive, what else can you do in Makshan that can keep me for 5 days? And then what else can I spend on when I'm in the country? So those are the focus areas that we are country, but we also have 11 wildlife reserves. Now, this past year, we were able, through the cabinet, to get an approval to upgrade some of the wildlife reserves and some central forest reserves to national parks or wildlife reserves.